Jo-Rumi 11. To bende apenjo niya, Nyasaye osewito joge koso? Ooyo, ok nyal bet kamano, nikech an awuon an ja-Israel ma nyakwar Ibrahim, kendo ma jadhood Benjamin. Nyasaye ok osewito joge mane ong'eyo chon. Koso ukia gima muma wacho kuom Elijah? Donge wacho ni Elijah noywagore ni Nyasaye kuom gima jo-Israel timo kawacho niya,
Ruoth, gisenego jonabi magi, kendo gisemuko kendeni mag misango. An kenda ema dong', to kata an bende gidwaro niga.
To Nyasaye nodwoke niya,
An gi ji 7,000 mapok ogo chong gi piny mondo olam Baal.
Kamano ndalogi bende nitie jomodong' ma Nyasaye oyiero kuom ng'wonone. Oseyierogi kuom ng'wono, to ok kuom gik ma gisetimo. Nimar kada bed ni oseyierogi kuom gik ma gisetimo, to ng'wono ok dobedo ng'wono adier. To koro nadi? Waneno ni gima jo-Israel osebedo kadwaro pok giyudo. To joma nok kuom gima ne oyier ema oseyude. Jomoko duto to ne omi chunygi odoko matek mondo kik giwinj gima Nyasaye dwaro. Mana kaka muma wacho ni,
Nyasaye osemiyogi chuny manindo otero. Kamano wang'gi ok nen, kendo itgi ok winj wach, nyaka chil kawuono.
Daudi bende nowacho niya,
Sewni magi mondo obed obadho kod amoso, kamiyogi podho kendo ikumogi. Wang'gi mondo imre kik ginen, kendo chandruok obembgi abemba nyaka chieng'.
To koro apenjo niya, kane jo-Yahudi ochwanyore, ne gipodho mi gilal chuth koso? Ooyo, ok kamano. Ketho mane jo-Yahudi okethogo, nomiyo warruok obiro ni joma ok jo-Yahudi, mondo mi jo-Yahudi obed gi nyiego kodgi. To ka ketho mag jo-Yahudi nokelo mwandu ni piny, kendo ka lal margi nokelo mwandu ni joma ok jo-Yahudi, to mano kaka duokogi ir Nyasaye chuth dikel mwandu miwuoro. To koro adwaro wuoyo kodu un joma ok jo-Yahudi. Kaka oseketa jaote ni joma ok jo-Yahudi, akwano tijano ka gima duong' ahinya. Ka atemo matek mondo ami jo-Yahudi wetena obed gi nyiego kodu, mondo ami moko kuomgi okwo. Ka ne Nyasaye owitogi, to mano e yo mane okelogo winjruok e kinde kod ji. To kamano en adier, to donge ung'eyo ni korwakogi kendo, to mano nobed mana ka chier a kuom jomotho. Ka makati mokwong tedo ochiw ni Nyasaye, to mano miyo makati duto bet maler. Kendo ka tiend yath ler, to mano nyiso ni bedene duto ler. En adier ni Nyasaye oserwakou un joma ok jo-Yahudi, mi ubedo joge, kendo uyudo gweth kaachiel gi jo-Yahudi. To rwakuno chalo mana gi bede yadh zeituni mong'ad oko, eka ochom bad yadh zeituni ma ae thim kargi, makoro yudo chiembe koa e tiend yath kaachiel gi bede mamoko. To kik upakru ni miti uloyo bede mamoko go. To paruru ni un ok uting'o tiend yath, to tiend yath emoting'ou. Kamoro ubiro wacho niya, bede moko nong'ad oko mondo ochomwa kargi. Mano en adier. To ne ong'adgi oko nikech ne ok ugiye. To un koro usiko asika kuom yath nikech uyie. To mano kik mi usungru, to beduru gi luoro e nyim Nyasaye. Ka jo-Yahudi machalo bede yath hiye ema ne Nyasaye ok okecho, un to dokechu nadi? Neuru ni Nyasaye ng'won kendo ger. Oger ni joma oselal, to ng'won ni un, to mana kusiko kuyie ng'wonone. Ka ok utimo kamano, to un bende ibiro ng'adou oko. To bende, ka jo-Yahudi ok osiko kotamre yie, to nochako chomgi e yath, nikech Nyasaye nigi teko mar chomogi kendo. Un joma ok jo-Yahudi, uchalo bad yath mane ong'ad oko kuom zeituni ma e thim, mi ochom e yath zeituni mopidhi. Jo-Yahudi to chalo gi bede yath hiye. Omiyo mano kaka chako chomogi kendo e yadhgi giwegi yot. Owetena, wach moro mopondo nitie e wachni madwaro mondo ung'e, nikech dipo ka uparo ni uriek. Wach nochalo kama, bath jo-Israel konchiel chunygi osedoko matek, to mano biro dhi nyime nyaka kar romb joma ok jo-Yahudi ma Nyasaye dwaro yud warruok. Mano e kaka jo-Israel duto nokuo, mana kaka muma wacho niya.
Jawar no biko asayu, enogol richo duto mag nyikwa Jacobo. Mano e singruok mana tim kodgi kagol richo gi.
Kane ilando ni jo-Yahudi injili, to ne gidoko wasik Nyasaye, to mano nokelonu konyruok, un joma ok jo-Yahudi. To kata kamano Nyasaye noseyierogi kendo pod oherogi nikech oparo kweregi. Ka Nyasaye oyiero ng'ato kendo gwedho, to ok olok paro ne kuom ng'atno. Un joma ok jo-Yahudi, chone utamoru winjo wach Nyasaye, to koro useyudo ng'uono mar Nyasaye nikech jo-Yahudi otamre winjo wach. Kamano koro jo-Yahudi otamre winjo wach nikech gineno ni useyudo ng'uono. To mano otimore mana ni mondo koro gin bende giyud ng'uono. Nyasaye nomiyo ji duto obedo jomotamre winjo wach kamano mondo ong'uonigi giduto. Mano kaka mwandu mag Nyasaye dongo. Rieko ne kod ng'eyo ne tut manade? Ere ng'ama nyalo ng'eyo tiend gik moparo? Koso ere ng'ama nyalo ng'eyo yorene? En mana kaka muma wacho niya.
Ere ng'ama oseng'eyo paro mar Ruoth Nyasaye? Kata ere ng'ama osebet jang'adne rieko? Koso ere ng'ama osemiye gimoro madimi obed gi gope?
En ema nochweyo gik moko duto, kendo ema omiyo gisiko gintie. Bende en ema omiyo gi gima omiyo gintie. Duong' obed ne nyaka chieng'. Amen.